umfanekiso wamashumi asiqhenqe anesiqhenqe. Kwathi isekude le inci uyise wayibona wavelana naye. Uyise lo wayemthanda kakhulu unyana wakhe esoloko enqwenela ukuba abuyele ekhaya. Wamkhawulela ke, wamgona, wamanga, evuya ngenxa yokubuya kwakhe. Umamkele okonyana wakhe, wamxolela iziphoso zakhe. UThixo osezulwini ufana nalo mzali. Sonke sifana nalo nyana ungenankathalo. Sonke sityekile asayihoya intando kaThixo ubawo wethu osezulwini. Sonke okwemvelo siphila ngokwentando yethu ingeyiyo ekaThixo. Sichithe ubomi bethu ngokwenza izono. Ke iziphoso zethu ezi zisibizela umonakalo ongathethekiyo. Kodwa uThixo usithanda kakhulu sonke. Ke yena uyamxolela wonke umntu ozisolayo ngezono zakhe, azohlwaye, aze aguquke, abuyele kuThixo.